Moja, sinilisema, hizi dili zikitema. Tapiga kelele nyingi bila kiki, nita keep it vema. Mbili, Royco safi, squeaky clean. So what's em, no need doubt, tukupoa, just kick it into gear. Tatu, hizi flow was once normal, can't go back. Ila sasa ni chance ya kufast forward. Hini rap kweli, hamna vitisho vya bastola. Ukichukia tulipofika, nenda shika transformer nne. Pangua mipango, mina zipanga kwa stanza. Weka kando, msela yuko too deep, kurudia kwanza. So if I do this, wajue nimetoka ndago mpaka chuga. Misio wakuja, wejifanya jiwe utachuja tano. Design kama niko fine sana. Mizani imepima sidhani kama wapo tiari ama. Hatari alama wameona kukubali kwamba. Loni ni mwamba na sasa ngoja atazi soma
na mwa. Kama wataki hivi, siwaeleze ate waone hivi. Karata tatu hizi, wakizi changa viva ya maangamizi. Wamelamba mavi kama wataki hivi, siwaeleze ate waone hivi. Karata tatu hizi, wakizi changa viva. Walume yo 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 yo, hakika ya 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 ya.
I'm boxing niggas with my mouth, call it punchlines. The only one in the ring, they on the sidelines. Game is over right before they see the freaking signs. You catching feelings, we out here catching airlines. One for the money, two for the money, three for the money, four for the air number for the money. I got them all on toes, they walking down on foes. When they think I'm done, pump the gas, never pause. And the street know who the best is. They call me goddess when I'm holding on they testis. Gia panda na wacha kwenye fancy. Mindo wakili na maliza murder kiss.
Kama wataki hivi, siwaeleze ache waone hivi. Karata tatu hizi, wakizi changa viva ya maangamizi. Wamelamba mavi kama wataki hivi, siwaeleze ache waone hivi. Karata tatu hizi, wakizi changa viva ya maangamizi. Wamelamba mavi yo 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 yo, ya 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 ya. Walume yo 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 yo, hakika ya 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 ya. Walume yo 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 yo, ya 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 ya. Wakia kanyaga, situ nazima. Wakia tawanya, situ nalima. Wakia kanyaga, situ nazima. Tunazisima ba.